Parliament yisize nongosereza mateka g'emisolo mu bbage lya excise duty amendment bill ery'omwaka guno 2026 okukakana ng'omusolo ku mafuta gulinnye nga liita ya petroli ne ya diesel zongeddwako omusolo gwa siringi 200. Ebbage liyisiddwa lyoleka nti kati omusolo ku liita ya diesel gulinnye okuva ku 2023 okutuuka ku 2043 buli liita, ate oguli ku liita ya petroli gulinnye okuva ku siringi 1555 okutuuka ku siringi 1075. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi Amos Kakunda ategeeza nti nyongeza ku musolo egenderera kutaasa bbeeyi y'amafuta ereme kubanga erinnya bwekka. Ab'oludda oluvuganya nga bakulembeddwa omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda, so mubaka wa Mbale Industrial City Karim Masaba bawakanyiza ennongosereza zino ne basaba gavumenti erimu okwongeza. Eri mu gwanga eddala era ne yeebuuza nti singa embeera emu ekyensi kiki ekinaddako bwe gitya emisolo emijja ku mafuta Paalamenti n'egiyisa.